na 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 na. Triple beat na na na. Get it hot.
Oh my God, it's Hash the Drummer Boy.
Uno ya yaulam, na teka mwendala. Echa movie ya chikolamu, katia fulum ya action packed.
Ono wange wa meita linya na boda. A body shape, taka boto coca cola.
Ono ya zara u, zinyo kulira u. Ya zara u, zinyo kulira u. Nyo kulira u, mana ya zara u. Zinyo kulira u. Ya zara u, zinyo kulira u. Omoyo jiyo wange kwena zima yangu wa. Leka mkutwale ye wafula be my mom and papa.
My mom and papa.
Zene simi uku kufuna. Kanezu neku kuba na wangula.
Na wangula.
Meno love you. Nikabia ungu mwana. Sekulimba na kakana. Kuba na pana. Ono ya zara u. Zinyukulira u. Ya zara u. Zinyukulira u. Nyukulira u. Mana ya zara u. Zinyukulira u. Ya zara u. Zinyukulira u.
A blessing. Anybody that you becomes my enemy. Anything. When you want I give you my remedy. Nasigaza kwe. Maswitika womela. Demede kukwe. Nzenko yopetala. Njaga laka video ka posting. Nzije nzenka liking. I love you baby that I can tell. Hakukweta konze nine chambe. Njaga laka video ka posting. Nzije nzenka liking. I love you baby that I can tell. Hakukweta konze nine chambe.
Ono ya zara u. Zinyukulira u. Ya zara u. Zinyukulira u. Nyukulira u. Mana ya zara u. Zinyukulira u. Ya zara u. Zinyukulira u.
Mama, baby, excuse me, slowly. One more time for your daddy, shake it for me. Hey. Mama, baby, excuse me, slowly. One more time for your daddy. Zembate ndiye nonga mkulindi yangu mukwano kwenga kukatiriza wangu vanapo wasiri na yomulala mabebe girl them best of us ingira wala.
Ono wange wame shindani shindani buda.
Yeah man, yeah man.
Taka boko kuka kula.
Tindam daddy den gen gen.
Ono ya zara u.
Zara u.
Sinyukulira u.
Sinyukulira u.
Ya zara u.